Yeah. Losisi ngicinga amakhanda kwampilo kusemgangeleni. Besinganqeni ukudubi icebo elingasiqeda benigangeleni. Ngabantu enibaphika mani mise sithunzi nje nithameleni. Lethembise sithi amaphupha ecika simdlaleleni. Sindleleni lento engifumbetha ihlale ebumnyameni. Ngiyafunga lona engimembetha uyasihlakula emanyaleni. Lekusasa malikhanya ngisahlupha umdala ngihlale emqaleni. Qobula inkomo esingafuni kuneyinsizo esithanda ushameni. Lokhu siphindile inhlungu ezintsha zangidumaza. Kuyobangcono isibongo sakathemba amagama asikhuthaza. Selimakhaza sihlangabeze imiqansa sangasikhubaza. Lento ayikho uma ningadlali imali ngidlalwa yingculaza. Siku lahulumeni ukushaya ugede ngoje ukushaya indivu. Kuyosebenza imigede egcwele imikhofu. Le minyaka elandelayo bayothuka sengihambile. Ngidilekela umcebo bayovuka sengakhile.
2024 Ziwi, Zima, Ziki, Zinto, Zimile. Ikusasa lihilile, impiba. Ngaphilo ngisho ngidwela meva. Kukho kwancosane neqiniso ephalamende. Yephalamende ikomkhulu ePitoli idlala amasela. Idlala amasela, idlala amasela.
2024 saxa kwenkinga zokhokho mokoko. Next door bakhala ngasame floor kwimpoqo. Uqoqo kubalekile kule ngxoxo. Dlala amasele ephalamende siyaqolwa. Dleli nameva banamabhuthi bayaphepha. Sincishwa nohlweza mebeqeda ukushintsha amaphepha. Izinto zimile lokushini silambile. Ama-election sivotile sibavotele banonini. Abanye bathumbuswa kuyele emabhonini. Kwakuyini racism emsebenzini. Umlungu phethe i-title deed thina siphethe freedom of speech. Enziwa yithi bese athengiswa yibo ma-creative juice. Sithola amathenda umphakathi ube nethemba. Bese siyarojwa yike gasi sine-enga. Mawuthatha ukubheka Mzansi i-African treasure. Sidlala amasela azame singamla nensenga.
Ngaphilo ngisho ngidwela meva. Kukho kwancosane neqiniso ephalamende. Yephalamende ikomkhulu ePitoli idlala amasela. Dlala amasela, dlala amasela. Aphilo ngisho ngidwela meva. Kukho kwancosane neqiniso ephalamende. Yephalamende ikomkhulu ePitoli idlala amasela. Dlala amasela, dlala amasela.
With no ill intent, the epic Sophie. Yes, ngibonga ukumenywa kule sithangami. Ngizogqilaza on behalf of isizwe singenelwe. Sikholwa odiablo, see the current status quo. Touring the disaster, call them to order. Nam geswangaban, the spirit of Kalushik mafafo njenge dangaban. Izembele sunge sisithu makothula mhlabe iphaka monkameli. Please account for the life lost in Marikani. Phalaphali GNU simo safani impili muntu. Propaganda that we seeing on the news is unamusing. Sitha somuntu omnyama sesabambisholo kwengamela kwalithulusi lokuqokelela umnotho. Pilo sabantu unimproving. The propaganda that we seeing on the news is unamusing. Sitha somuntu omnyama sesabambisholo kwengamela kwalithulusi lokuqokelela umnotho.
We are angry, but we don't know what can we do.
2024, Ziwi, Zima, Ziki, Zinto, Zimile. Ikusasa lihilile, impiba. Ngaphilo ngisho ngidwela meva. Kukho kwancosane neqiniso ephalamende. Yephalamende ikomkhulu ePitoli idlala amasela. Dlala amasela, dlala amasela. Ngaphilo ngisho ngidwela meva. Kukho kwancosane neqiniso ephalamende. Yephalamende ikomkhulu ePitoli idlala amasela. Dlala amasela, dlala amasela.